ereyga afka qalaad lagu yidhaahdo deep state waa erey uu mugdi ku jiro oo alaaba ka turjumaya shirqool lagu doonayo in galaangal loogu yeesho qaabaynta siyaasadda laguna wiiqo maamul si dimuqraadiya loo soo doortay. Haatan warbaahinta iyo dadka siyaasadda ka faallooda qaarkood ayaa adeegsaday ereygan iyagoo oo u nisbeeya caqabadaynta horyaalla caqabadaha horyaalla aan idhaahde maamulka madaxweyne Trump ee dalkan Mareykanka. Madaxa xafiiska v o e da arrimaha aqalka cad Steve Herman ayaa warbixintan nooga diyaariyay ereygaasi, waana kan wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya.
Eedaha la xiriira inay jiraan dad si qoto dheer saameyn ugu leh dowladda dhexdeeda waxay ahaayeen kuwo la isla dhex marayay sannadihii dhowaa. Dad badan ayaa la yaabanaa sida ay suurtagal ku noqotay in dowlad lasoo doortay ay daciifsadaan dalalka qaar sida Masar, Baakistaan iyo Turkiga. Professor Robert Tomlinson oo wax ka dhiga kulliyadda ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ka mid ah dadka tuhunka qaba.
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes
waqtiyo badan dadka qaar waxay tani u arkeen arrin fool xun oo ay sameynayaan dad raba in ay sameeyaan waxay doonaan ama mararka qaar aanan raacin juhooyinka ay wax ku goynayaan hoggaanka. 10 sano ee lasoo dhaafay mu'aamarooyinka dadka saameynta xooggan ku leh gudaha hay-adaha dowladda Mareykanka waxay ahaayeen kuwo ka dhex muuqday kooxaha bidixda iyo midigta. Madaxweyne Donald Trump qudhiisa toddobaadkii hore ayuu ka shanqariyey arrimo la xiriira shirqoollo lagu dhagaystay taleefoonada daarta uu ku leeyahay magaalada New York sannadkii 2016 inta lagu guda jiray ololihii doorashooyinka. Trump wax caddeyn ah ma uusan u keenin eedeymaha uu u soo jeediyey maamulkii isaga ka horreeyey ee Obama. Madaxweyne Barack Obama iyo saraakiishii hore ee FBI da labaduba waa ay beeniyeen eedahaasi. Fred Flatis oo ah sarkaal sare oo ka tirsanaan jiray hay-adda CIA da Mareykanka ayaa rumaysan in jamhuuriyiinta ay adeegsanayaan ereyga dowladda qotada dheer oo ay ula jeedaan dadka saameynta leh eedaha gadaashiisa shirqoollada ka maleega. Uma malaynayo in dowladda dhexdeeda ay ka jiraan kooxaha gadaal wax ka qasa, balse waxaan u malaynayaa inay jiraan dhibaatooyin ay dadka qaar ka dhex wadaan xafiisyada oo ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Trump. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ay v o a da weydiisay waxa ka jira warkan sheegaya inay jiraan dad saameyn leh oo qas iyo qalaanqal ka dhex wada dowladda ayaa ka leexday inuu si toos ah u abbaaro. Laakiin waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay in maamulkii madaxweyne Obama iyo madaxda xisbiga dimuqraadiga ay si joogto ah u cammaareen jireen jabsashadii kaydka internetka ee xisbiga, balse ay hadda yihiin kuwo ka aamusan arrintan, taasu uu ku tilmaamay wax aanan sharci ahayn. Professor Howard Eisenstadt oo dhiga maadada qalalaasaha caalamiga ah ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Mareykanka uu hadda yahay bartilmaameed.
Their intent is to shake up the system.
Waxay ugu talagaleen inay ruuxaan nidaamka oo ay siyaasaddana u riixaan jiha cusub oo xagjiraysan. Qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Trump ayaa soo jeedinaya in aqalka cad uusan hadda diyaar u ahayn inuu xoogga saaro la dagaalanka aragtiyada mu'aamarooyinka ka dhanka ah dowladda oo ay wadaan sida ay sheegayaan qaar ka mid ah madax saameyn ku dhex leh xafiisyada dowladda federaaliga.
Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari aad buu mahadsan yahay. Waxaanu dhegeystayaal inoo soo koobayey warbixintuu inoo soo diyaariyey madaxa xafiiska v o e da ee arrimaha aqalka cad Steve Herman.